ulele volume lapho.
Bengala nya. Anga mo. Anga. Bengala 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 nya. Bengala ngambopi. Izolo bengimanzi tebe spuka ngompompi. Uba for bathi thuka intombi yam bengeke ngamphoxi. Izolo bengimanzi tebe bengeke ngamphoxi. Bengicela ngangibophi boyisa ngiyangicela bengibuzile izolo bengibuzile ngicela ngangibophi 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 bengibuzile izolo
Angithi thina ngobumnandi ashodi Siphuma ngokushona kwelanga amagosi Ngithi phasophi ingozi Yokuhamba nabantu abanetyori Kumele uhlele ugade ukuthi bangakuphoki Bakhona nabo nomathemba amatoki Kumele uphinde ugade ukuthi bangakuqoli Ngoba imali izophela ngendlela ongayiqondi Besiwa ngayizolo Ungabuza ubhinolo Bephethwe nesitoko Bekiwa ngisho imali yeqolo Mina ngifuma Kala byangijula Vuka kunamacala menge ngaphuza Batha ngizwa mshini noma bengibuza Ingakho nje sengibuzwa bomaphuza
Buzile izolo Bengibuzile Ngicela ngangibophi bengibuzile izolo Bengibuzile Ngicela ngangibophi bengibuzile izolo Bengibuzile Ngicela ngangibophi bengibuzile izolo Bengibuzile
Ich ushuke na bem dispense uma pepa ngine kanjani endlini ngo 4 ushuke na just distance abangani bona bathi ngilwa ne 4 I two being wrong up nice one just na fast I go to pela nomba you say from us a nice one let's go ushuke na bem dispense uma pepa ngine kanjani endlini ngo 4 ushuke na just distance abangani bona bathi ngilwa ne 4 I two being wrong up Nice ones, when I first go, I go to pela nomgaki Yo, say farmers over nice ones, let's go Catch up, get your man, I'm safe Omo nyango, gamalaki Ubuhle baka, zimpula ngilingi mpenji zaki I two are being wrong, gabi Nice ones, when I first go, I go to pela nomgaki Yo, say farmers over nice ones, let's go
Bengala nga Anga mo Bengala 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 nga
TMA wenza ka
Bengala ngambopi Izolo bengimanzi tebe spuka ngompompi Uba for bathi thuka intombi yam bengeke ngamphoxi Izolo bengimanzi tebe bengeke ngamphoxi Bengala ngambopi Boyisa ngiyangicela bengibuzile izolo bengibuzile ngicela
Ubinolo Bephethwe nesitoko Bekiwa ngisho imali yeqolo Besiwa ngayizolo Ungabuza ubinolo Bephethwe nesitoko Bekiwa ngisho imali yeqolo